Bikin galchu olin sanaga viewa fan oromo jaga sojirtan Radoni viewa seganta fan oromo wita tag jimata angalgal sat la mawra kag sati sadit metrbandi didem la madidem shani soddo mitokratte fi viewa 24 nile sat ra jaga sojirta ya yu jalkan sadaasan tokbar khum la ma fadid demak ansura halaqet wala gadiya ana gulliso khaysatti akwaritana baqanne baani jedetti warani abaawshane nama heddufit jaritanaani matanmo yaayu mormat american board presidenti filat koppin jirtuman fakkatti da memir gnama tokumma motumota america walen biye kudani afuri qorachu jirtu wana resanitti imnu khaysak tok odu tasana tujbenutim
tan agifatu takenya odungal galakanaf qamnu kuno dr dabratsion gabra mikael motman federala ummat tigray ratti shirada lagature garatar kamfium nat jijira wanjiruf ummat nanno sana qoppe sa cimset fufu qabajeju dan sabahimananno fibsaniru rakko biyetti furmata fidu folta jimara hirmaji se qoppau qabajeran dr dabratsion harraibsa sabahimananno sanaf kennanin kesumananno sun filanno ergegege seas motman federala ibba media of dinagde rakawdan ittidabalestar kamfi umnat ciya jira jedan kanarattudu dabu gaba saqamna filanno naga wala baf kan haqa biyetti ke sattigege suf qamuti imilallatu martinu walin akka wajjetan durate sun bordi filanno biyole sayada ci saniru bordin filanno har ankolo le sadigdami sadif sambata darbe akkala kubse etiopiyatti partile murkatto ta walin marigege sen kesuma partile na gitokko halina genya yero amma filanno gege sun dandesi sujechun yada de sanif durse wori galten biyole sarragamu qabaya da wonjedanif durate sun bordicha debi kenaneru ittidabalu danis partile hanga tokko bra rakko na genya wori galalaltise gafi kaif duguma rakko le kana furmanna kabarbaajisu erani rakko le na genya kallatin flanno wolin walqabatan hiikuf garu qamni tokko sadarka biyore sastai sadarkana annotti caase suf karo rijraachu adde burtukan mi dexa ifsaneru
የበየ ደረጃው እናቋቋማቸው ደግሞ
የሰደርካ ቢዮለ ሳትስ ተይናኖ ተተውደንዳ ሰደርካ ሁንዱማት ወልተጂውን ወሊ ገልቴ ቆጴስኑ ካንሆገናን እትጋፈተምቶ ተዋጅራለናኖ ለ ካንኦፊከኛ ታው አከናኖ ለትሞ አካታን ኢጃራማሳ ማልተው ቀባ ርማቶኒስ ኤኙን ተው ቀቡ ከጀሩጅራ ሰበቢንሳስ አካታ ቡልቺንሳ ሴራ ዮካን ነገየጉምስ ቢዮለ ሳካስርናት ደበለ በከመረት ረኮሰነ ፍሩፍ ከንገርጋራን ጅሩ bakka tokko tokkotti jaarsolii ta'uu danda'u hoogganoota amantii ta'uu malu miseensota hawaasa siivilii ta'uu malu sana ilaaluudhaan ulaagaa ofiisaa danda'een miseensonni isaa adda baafamuu jechuudha jedhan yeroo ammaa biyyattii keessa rakkooleen siyaasaa furmaatan argatin waan jiraniif boordichi dursee rakkoolee kana furuu qaba gaaffii jedhuuf adda burtukaan innaa deebisan gaaffiin kun aangoo sirnaa kan boordii filannoo keessatti naammatamu jedhanii haa ta'u malee qopheen filannoo geggeeffamaa utuu jiru paartileen waltajjilee sirnaa mararratti kan akkasii mari'achuu akka qabaniif barbaachisaadha jedhan waltajjii akkasii qindeessuuf garuu boordiin filannoo walta'iinsa kan agarsiisu ta'uu yaadachiisaniiru jedha mallaskaachuu ammaa Finfinneerra. Mootummaan Aljeeriyaa namoonni hedduminaan ba'anii sagalee akka kennan jajjabeessu iyyuu rafrandamii sagalee kennameef uummata biyyattii afur keessaa tokko waan ta'u qofaatu hirmaate. Pirezidaant Abdul Majid Taboneef waraanni isaanii cimoo ta'an sababa aariin uummataa mormii kaase waggaa tokko oliif tureef hiika ta'a kan jedhan heera haaraa beeksisanii jiran. Ba'iin murtii uummataa har'a beeksifama jedhamee eegama. Haa ta'u malee dilbata kaleessaa uummati ba'ee filate dhibbarraa harka 23 qabxii torba ta'uu qaamonni filannoo kan beeksisan yoo ta'u miseensonni mormii geggeeffame garuu sochii isaanii danquuf ofumaa kan geggeessame jechuudhaan sagalee kenname sana fudhatama dhabsiisan. Weerarri koronaa tarii adeemsa sagalee kennuu sana kan danqe yoo ta'u sanbata darbe Aljeeriyaa keessaa namoonni 300 vaayirasii koronaan qabamaniiru. Heerrinni haaraan yeroo marsaa hojii pirezidaantii dabalatee paarlaamaaf aangoo dabalataa kenna. Haa ta'u malee waraanni biyyattii siyaasa Aljeeriyaa keessatti humna jabaa kan qabu yoo ta'u erga Tiboneen filamanii qabee garuu hagas hin beekamu. Karagye Fatajirtan Radio Sagale America Sakanta Fan Oromoti. Kadimamtoonni Presidentummaa United States Presidentiidhaaf eenyuun akka filatan namoota hin murteessine amansiisuudhaaf har'a guyyaadhumaaf duula geggeessaa jiran. President Donald Trumpiif ittaanaa Presidentiin duraanii Joe Biden kutaalee adda addaa keessumaa kanneen filannoo kibxata boriif barbaachisaa ta'an keessatti duula filannoo geggeessaa jiru. Lamaan isaaniif bakki irratti fuulleffatan kutaa Pennsylvania yoo ta'u, yaada uummataa eenya walitti qabameen Biden dursaa jiran. Bara 2016 keessa garuu kutaa kan Trumpitu injifate. Namni kutaa Pennsylvania injifate sagalee filannoo calaluuf murteessaa ta'e 270 keessa 20 argata. Baheen filannoo hanga xumura 7 beekamu waggaa kana yoo xiqqaate uummanni 1,94,000 hanga kalee sagal galaatti dursanii sagalee kan kennan yoo ta'u sababa sodaa koronaaf jecha hedduun sagalee poostaan ergame kutaalee hanga tokko keessatti lakkaa'uun yeroo fudhachuu mala. Trump manni murtii olaanaan sagalee poostaadhaan ergame hanga guyyaa filannoo qabee kan ergame yoo ta'e lakkaa'amuu danda'a kan inni jedhe qeeqanii jiran. Akkuma kana dura himataa turan irra deddeebi'uudhaan kaleessas filannoon waliin dhahamuu malaa jedhan Trump. Filannoon United States sagalee uummataa irra jireessa qofaan murteeffamu. Miseensota sagalee filannoo calalan 538 keessa nama sagalee miseensota 270 argatetu pirezidaantummaa injifata. Filannoo pirezidaantummaatti dabaluudhaan uummati sagalee kennu miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa 435 barcuma sanatii 100 keessaa 35 akkasumas bulchiinsa kutaalee biyyaa 11 filachuuf sagalee kennaa jiran. Baangladesh keessaa har'a yoo xiqqaate uummanni 50,000 ta'u daandii magaalaalee galma mootummaa Daakaa irratti bahuudhaan pirezidaantiin Faransaay Imaanuel Maakiroon kanneen Islaama qeeqan ilaalchisee walabummaan yaada ofii ibsachuu kan isaan jedhan balaaleffataniiru. Hiriirtonni mormii kun meeshaalee Faransaay akka biyyatti hin seenne kafedhan yoo ta'u embasii Faransaay kan gamasii fuulleetti hiriiruu yaalanis poolisiidhaan dhorkaman. Faransaay Baangladesh waliin michuu daldalaaf adda durummaan deeggarsa kagootu biyya barbaachistuudha. Qindeessitoonni hiriira sanaa namni irratti hirmaate 100,000 ta'u yoo jedhu poolisiin immoo 50,000 tilmaamee jira. Dhumarrattis oduu ispoortiif gara soorattan isin dabarsa.
Dorgommii kilaboota waldaa kubbaa miilaa Awurooppaa Champions League'tti jiran warra hag tokko koronaa irratti arganitti tapha keessa oofan. Akkanaan Real Madrid Eder Militao waan koronaa qabuu fi tapha boorii kilabiin isa Inter Milaan waliin taphatte keessi hin jiru. Gurbaan dhalootaan Biraaziil namni ganni 22 kunin kophaatti of baasa biyyaan walanqatee of laallata. Namni waliin taphatu cufa yaayyuu qoratanii isum qofa irratti argan. Real Madrid Champions League irratti garee ba'aa keessa jirti. Garee cufaayyuu isii diddiduu jira. Kilabiin isii waliin taphatti Inter Milaan ammoo mataa keessa jirti. Sadeessoor jirti. Militaa'oon ammaantan koroona irratti argan kunin baran qofa marroo sadii kilabii tanaa taphata. Jalqaba Champions League irratti kilabii Ukraine Shakhtar Donetsk waliin taphatanitti gaafas 3-2 ammoo waamti kilabiin isaa. Kilabiin Scottish Rangers illeen ijoollee isii lama Jordan Jonesii fi George Edmondson seer koronaan to'atan cabsanii jedhanitti dorgommii irra dhaaban. Akka jecha kilabii isaatti jaree lachuu iyyuu seer cabse jara kilabiin hin beenne waliin qophii gammachuu keessa oole. Jara kan ammaantan qoratanii 7-2 kophaa baasanitti taphirra dhaaban. Seer baafanne amaluma kanaan bulla amal namiin fudhan tokkollee ittiin callemnuu jedhu. Daayirektariin isaanii Stewart Robertson. Jara kunin eegi kilabiin isaanii dorgommii Champions League irratti kilabii Kilmarnock. Tokkoof duwwaa mooteen duubatti qophii gammachuu sunitti dabran 7-2 keessatti tapha tokkollee taphatan jedhe kun. Oduun koronaatiin taphataan Juventus Cristiano Ronaldo haqar koronaa irratti arganii wallaanachaa bahanii amma yaayyuu fayyee jedha. Ronaaldo akkanaan tapha hedduu irra dhaabanii haleetti deebi. Taphii Ronaaldoon keessa ool keessa taa Juventus Barcelona waliin taphatti fa'a. Tapha halee kilabiin isaa Spezia waliin taphatti irratti ammoo Juventus itti mo'e. Taphataa Bayern Munich Nicolas Sulelee koronaa irratti arganitti wallaanachuu jira. Isallee dorgommii Champions League tan keessa isallee ayyuu baasanii kub qabaadha. Namni gani 25 kun kilabii isa tana nama akka utubaa dhabeessee dhaabu. Taatullee aga qulqullaa'utti dorgommiitti hin deebi'u. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Xaaliyaanaa Serie A illee itti jiran. Ibrahimovic kaleellee sa'aatii hobbaata irratti kubbaa akrobaatiitti hojjate goolii galfate. Akkanaan AC Milan Serie A keessa tokkeessoo jirti mataa keessa jirti. Ibrahimovic nama gani 39 barkan qofa goolii 7 galfate. Kilabiin teenya Awurooppaa keessa kilabii ijoollee kaayimaatti guddattu anatti keessa nama guddaa malee jedhe. Ibrahimovic ganna kan qofa Serie A fi goolii 22 galcheef. AC Milan eegee kilaboota kubbaa miilaa addunyaa hedduu koronaaf jedhanii tapha hedduu irra dhaabaniitiin eegee waxabajjii dabarte dorgommii deebi'anisitti kilabiin isa tun takkum immoo waamne. Oduun ispoortii gaggabaabduun tanuma.
Oduun galgala kanaaf qabnu tanuma.
Viyoofaan Oromoo caqasuu jira. ወለጋ ዲያ ጉሊሶቲ አኩ ወሪ በቀነል ቡባን ጀደቲ ወራኒ አባውሸኔ ሎላ ሐሳብ ተከራቲ የፈተኔ ነምነጋ ሄዱ ፍጤጀ ሙመን ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሐለለ ከናኒን ገድና ሞቱማን ከራጭ ሩጩፋን ፈየደመት ንረኮታን ቡቁሳጀ ያ በኢትዮጵያ ሙመን ሚኒስተር አጀለዳንቲ ዩካኑት ቢታ ዩካን ቢየት በደጀዴቲን ካየ ጀደጀ ፕሬዝዳንቲና ነው ሮሚያሽ መልስ አብዲሳለኒ ደብ አባውሸኔ ፊ በዲ ወያኔ ቲን ኢትዮጵያን እንጅዱ ጀ ናኮር መልካትርግ
ጎዲና ወለገሊጣ አና ጉሊሶ ገንደ ጋዋ ጋንቃ ጀደም ከይሰቲ ቃጤ ከለሰ ደቀብ ጀደምን አባይ ሳኒ ጠቡ ከንዱበተን ኦቦ ውድነ በላይ ሐሌላ ከለሰ ቃሙሌን ቦሰነ ከይሰ ሂደተን ይሶቹን ራውተን ጀደን አለከናን ኢብሰኒ ጅሩ
ያው ጎጉሊሶ ወረዳ ጋዋ ካሰቀብ ማለት ነው 35 ሬሳ ተቆጥሯል።
አና ጉሊሶ በኪሳ ጋዋ ጋንቃ ጀደማ ሬፈነው ተሰዶ ሚሽኒ ቱለካሜ ነሞኒ በደንስ ጅሩ ቢሻኒን ለከኛ ተመንጅሩ ነሞኒ መዳንስ ጅሩ ለሞትኒ ልቡን ሀፈኒስ ገሞጂ ከይሰዶ ከተኒ ታኒ ሁምኖትኒ ነገይጉም ሳሞቱማ ችለቀኒ ገረገንዶ ተዲዮቲ ሳምባሳ ጅሩ ሬፊነ ሞተ ዶኒስ አምቡላንሲ ቲንሰሳው ማጅራ ራያን ትሰብያ ገዲሴ ዴ ማጅራቹ ሳውዴ ፈኑ ይሮ አርገተን በከከነቲ ቃጤ ጌሱ ዳፍ ፉኑ ለጀዴ ያዳ ራያን ትሰብያ በከከነ ማሊፍ ገዲሴ አከዴሙ ሚሴንሶ ተራያ ትሰብያ ከይሳ ጋፈኔ ቃሞ ላኑ ነጀጀሙ ሳኒ ቆፋ ደከኒሳኑ ቲመን ሁምኖትኒ ሂደተን ኩኔን በከከነት ዱፈኒ የሮ ሃሌላ ራወቹፍ ከሮርሱ ሳኒ ቤክኑ ወረ አና ጉሊሶ ገነኒት ቢልብሌ አንጎትኒ አና የሮ ከነት በከሴር ጅሩት በቀዳ ልቡ ከይሰን ወልፈጣኑ እንጀደን ረኮንቶ ኮዩ ሂንጅሩ ወልገይ ዳፊስን በርባኔ ወልገያ ጀቹዳን ኤርገወልትኑ ቀበኒን ቦዳ ማለቃፍ ሞባይልኑ ራጉረኒ መነስጉበኒ ጅሩ ሰበ አማራ በሌ ስናጀቾኒ ስንት አደተን መትሬሲፍ ቦምቢላኒ ሳሊላ ራወተን ወንትራወተሜ ጎቸ ሰንጂ በሌ ሱቲ ጀዳን ነሞትኒ ኩኔን ሂደቶት ኦሮሞ ቢሊ ሰባስና ጀዳን ተው ሳኒ ከንቲም ቤክኔ ሪፌንሲ ሳኒ ጉርጉዳዳ ፉሊ ሳኒ ሲሙለቱ ዶከተኒ ጅሩ እኙማይ ሳኒ ኑቲ ሙዲሲ ፉሉ ሜ ሳኒ ዩ ኑቲ ነገር ሲፍኔ ሂደኖ ሜ ሻወራና ጉቱ ተይ ሞቀቡ ጀዳን ሐሌላን ኩን የሙራወተም ቃሙሌን ነገይጉም ሳሞቱማ ናኖ ሰነን ቱሬጀቹን ስዱበተን ኦቦደነን ራያን ተሰብያ ኢሳን ኢሲያ ከንዴምኒስ ጋፈቹ ሳኒ ዱበተን ይጅሩ ኦቦ አየለ ንጉስ ነሚጀደመን ከምብራኒ ፊ የሮ ሐሌላን ኩን ራወተም ኢጃን ነርጌ ነሚጀደን ከሌሰጉያ ናኖ ሳቲ ኩለተኮ ሐሌላ አናጉሊሶ ገንደ ጋዋ ጋንቃ ጀደሚዋው ከነተጠቀበን ልቡን ነሞተ ይዱ ደርቤራ ጀደን ለኮብሳኒ ሲከኒ ሳን ዱበተን ሐሌላን ኩን ኤኙም ማረትስ ከምፉሌ ፈተጀቹን ዱበቱ ወንትራወተም ጎጨ ሰኝ ይበልይሱት ጀልቀባ ወረራያት ሰብያቱ ገዲሴ ደሜ ሰናምቦደ ወሪደተን ገረገንደ ኬኛ ድፉዳን ለሞተና ኖኬ ሰጅረን ሙራሰ ፉደተን ይደመን ገንደጋዋ ጋንቃ ጀደሙ ከነቲ ዳይመን ዱበርቶታፊ ለሞተሁም ነይን ቀምኔ ከምበከሰነቱረን ወልገያ ጀቹዳንስ ዋመን አከጎርሳ ፈኬ ሰኒስ ዱበቹ ጀልቀበን አቺቦደ መትሬሲ ዳፍ ቦምቢ አንድግረመኒ ሐሌላራውተን ማሊፍ ኩቸከና ከሳራውተን እንበኩ በከሰነቲው ጥቃት ነሞኒ ሶዶሚ ሰዲዷኒ ጅሩ ነሞኒ መዳኒስ ቱራኒሩ ከናንድራ ሐዋስኒ ኦሮሞፊ አማራ ናኑ ከነከይ ስጅራቱ አሪሮ ነጋወሊን ቀበቱሬ ጀደን ኤለቶትኒ ሰባ አማራ ገንደ ጋዋ ጋንቃ ከይስጅራተን በረኩደ ሰገል ቶርባ ተሚ ቶርባ ሞቱማ ደርጊቲን በከከና ከቁበቺ ፈመንከን ሳንዱበተን ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ በያመድ ቃጤ እኙማ ረቲፉ ለፈቴ ኢትዮጵያኑ ተረቲ ቀቀባጅሩን ገዴ ራጀቹን ይፍሰን ሐሌላ ከናፊስ ኢትጋፍተሙ ማሳ ከንከነን ሁምኖተ ኢሳን ዲኖታ ጀደን ይዋመኒ ዲኖትን ኢትዮጵያ ዮካን ኑቱቢቱ ቀባ ከነራን ከነፌ ቢሂንጅራቱ ጀቹዳን ካኒሩ ከናፊሰሞ ሁምነቀበን በዲሳ ፍቲ ፈየደማ ጅሩ ጀደን ሞቱማን መሎተ ከሚዩ ፈየደሙዳን ረኮ ከነስ ኒቡቂሳ ጀደን ሐሌላ ራወተም ጀደም ይላልችሴ ኦጂገጌስቶቶ ሞቱማ አና ጉሊ ሶስቴ ጎድነው ለጋሊ ጣራ አከሱመስ ሞቱማና ኖ ሮሚያራ አደባፈቹ ዳፍ ያሊንታሲፍኔ ሚልኮፍኔ አቶ መሌ ፕሬዚዳንቲ ሞቱማና ኖ ሮሚያ ኦቡሽ መልስ አብዲሳ ኦነክሸኔን ከሌሰ ጎድነው ለጋሊጣ አና ጉሊሶ ገንደ ጋዋ ጋንቃ ጀደም ይዋሙ ከይሰቲ ሐሌላ ሽሩር ካራወቲን ሉቡለ ሚሊነጋ ደበርሴራ አከሱመሲሞ ሚጣቃማ ጌሴ ረጀቹ ኢሳኒ መርሰሪቲ አዋስማ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ሞቱማና ኖሮ ሚያረትዱ ቢፈሜጅራ ኦቦሽ መልስ ኢብሰይ ኢሳኒቲን ጎቸሰሮር ካራወተሜ ከምበላሌ ፈተንተው ኢብሰኒ ማቲ ነሞተ ልቡን ደላ ደርቤፍ ገደት ተጠጋሜ ኢብሰኒ ጅሩ አከሱመስ መርሰሪቲ ማዋሳ ፌስቡኪ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ሞቱማና ኖሮ ሚያረቲ ኦነሽነን ከሌሳ ጉሊሶ ኬሰት ልቡ ለሚሊነጋ ቢፈሱ ከነሳቴን በከቶኮት ደበርሴ ራጀቹዳን በሬፈሜጅራ አቶ መሌ ኢብሰከነረቲ ልቡ ለሚሊሜቃ ከደርቤፊ ረኮጌ ላችሴ ወንትጀደሜንጅሩ
qaama aleellaa kan raawwate Oneg Shanee irratti tarkaanfii fudhataas jedha ibsichi. Mootummaan Oneg Shanee jedhee qaama waamu waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaatti dubbi himaa kan ta'an bilisummaa guutaa aleellaa gullisoo keessatti raawwatame ilaalchisee akkas jechuun kan isaan haalan.
Waraanni bilisummaa Oromoo waraana fedhii uummataatiif yookaan uummata jiraachisuu fi nageenya uummataatiif qabsaa'uudha. Waraana tarkaanfii akkasii uummata sibiilii yookaan harka duwwaa irratti tarkaanfii fudhatu miti. Akkuma beekamu haala kallattiif al kallattiidhaan yeroo ammaa waraanni bifa adda addaatiin biyya keessa socho'aa jiru. Waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo bifa shororteessummaa jirutti maxxansuudhaa fi tarkaanfii akkas akkasii fudhattarraanana waraanni keenya mirga lammii kamii miidhuufiyyuu kallattiis hin qabu, hin godhu sii godhees hin beeku.
Namoota naannoo sana jirraa jedhan akka sobsiisnetti yookaan immoo bilbilaan arganne akka dubbisuudhaaf yaalletti dhufanii uummata Oromoo bilisa baasuudhaaf hojjetaa jiraachuu isaanii erga ibsaniin booda isin asii biyya hin qabdan iddoo biraatti yookaan gara biyya keessaniitti galaa jechuudhaan qabeenya qaban bilbila tunafiin maallaqa tunafiin nurraa erga fudhatanii booda bakka sanatti meeshaa akka matireesii snaayiparii fayyadamuudhaan akkasumas boombii fayyadamuudhaan namoota nagaa 30 ol nu jalaa ajjeesanii jedhu. Tarii waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa bakka sanatti bobbii godhee qabaa qaama jedhame kan fakkeenyaaf sanyummaadhaan qoodee atabaluu ati Oromoo waan hin taaneef bakka kanaa deemuu qabdaa jedhee bakka itti tarkaanfii fudhate qaba. Keessumaa kan gullisoo kanaa wajjin walqabate jechuudha.
Walumaa gala kanaan duras miidiyaalee adda addaatii fi yaada kennaa akkuma turre waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo lammii adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammii kamiin biyyicha keessa kan jiraatu illee akkuma lammii Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisaa. Bitumsarraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiigii suuqii dhaabbitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensa itti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii dugugaa sanyii guddii saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoosaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwitti akkasiin raawwachaa jiran ala waraanni keenya iddoo sanatti kaleessas hin bobbaane gocha akkasiis hin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni dhorkaa jechuudha. Kana
bakka sanatti qaamni kan biraa akkuma waraana bilisummaa Oromoo hidhatee socho'u jira, qaamni isin tarkaanfii kana fudhachuu danda'a jettan eenyu qaamni tarkaanfii akkasii fudhachuu danda'u?
Ayyee kanarratti iddoo sana duwwaa utuu hin taane godinaalee tokko tokko keessatti ni argamu. Waggoota darbema fakkeenyaa fi barattoota yuunivarsiitii irratti tarkaanfii fudhatanii waraana bilisummaa Oromoo teechaa turanii qaamni tarkaanfii irratti fudhatame immoo lakkii jedhee deebii kennaa akkuma ture. Ammas qaamni mootummaan ijaarame yookaan immoo bita bittaa sirnoota darbaniitiin kan ijaaramanii isaaniin hoogganamanii waraana mootummaa keessa bifa waboo kanaan gurmaa'anii namoota harka kennan keessaallee ijaaramanii qaama tikaa wajjin walii galanii daangaalee Oromiyaa keessa iddoo garaagaraa seenanii jibbiinsa waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessuudhaaf gocha kana gochaa jiru waraana mootummaa ni beenna jechuudha. Kan boodines ni qabna.
Haa ta'u malee mootummaan immoo gochoota kanaaf qaama inni Oneg Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman komataa turuun isaan yaadatama. Jijjiirama mootummaa waggoota sadan darban keessatti Itoophiyaatti dhufe jedhameen addi bilisummaa Oromoo erga biyyatti seenee booda waraanni bilisummaa Oromoo gaaffiin uummata Oromoo waan hin deebineef hidhannoodhaan falmachuudhaaf murteessee gargar ba'uusaa ibsuun isaan yaadatama. Isa boodas walitti bu'iinsa humnoota nagaa eegumsaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa darbaa turus akkasuma gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gama kanneen akka bulchiinsi paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa jedhetti dhiwaata. Hangootti deebi'uu fi Amaara haduu jechuun fudhate. Wanni uummati Amaara Oromiyaa illee ta'e fuula dhibiilleetti miidhamuu jiruu fi harka hiwaati kee jiraa jedhu. Paartiin tun ijjecha isaaf tokko irra xiyyeeffateedhaan kan Wallagga Bahaa aanaa Gullisoota irratti gaditti dhagaameen ibsa kanallee baasan akkasitti mirgaanaa oduu nu ergiteen jettetti. Waraan dhaabuuf humni jabeeffanne qophii jirraa jettaanaan pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el. Akka jecha Dr. Dabratsiyoonitti humniti mootummaa federaalaa qabatte dabumma Tigraay irratti hojjecha baate humna jijjiiruuf qophii yaayyuu fixxe uummati naannoo qophii jabeeffachuu malee jedhe miidiyaa biyyaatti. Rakkoo biyyaa eeguuf ammoo waltajjiin namuu qoodi keessa qabu qophaa'u maltee jedhee jedhe Mulgeetaa Asbaatti erge.
ወገና ሞቱማ ናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አረመደኖ ዱናንቻ ፍብሰከነኒን ትግራይ ረትደደቤ ሽርጠጠሙን አከሚ ዳጌሳ ጅሩትሩበተን ኬስ ማፍለኖ ናኖ ኤገገጌ ሰሚያስ ዲባ ገመሚዲያፍ ድነግዴ ራወተሙ አለ ገረተርካንፊ ኡምናት ጫጅራጀቹን ይፍሰን ከናፍጀች ኡመኒናንቻ ቆጲሳ ጭምሰቴ ትፉፋጅረን ዶክተር ደብረጽዮን ሙትከጀቻ ጅሩ አደዱማን ኬኘ ከሲያሳ ዋንቴፍ ከራሲያሳ ወላፈልምኑ ከጀሩ ሰበባ ከናን ወጋለማ ኦሎብሳኔ ኢግኔጅ ረጀቹዳን ከንብሰን ኦገናም ሞቱማናኖ ትግራይ ኩን ሁምናን ከሪከሙ ዮቴ ስረኮን እንጅሩ ወራንሰ ኢሳን ጀኑ አከብረባችሳን ተይንገሩ ዱበታ ጅራ ዮዱፌስ ኦፍራ ገና ጀረን ኢትፉፈኒስ አመስ አደዱማ ጅሩ ሂኩዳፍ ኢደምቶኒ ሲያሳ ሃይከመን ወልተጂን ሁንደርማቺ ሲያቆጴሰሙ ፉርማን ሳከና ወልተጂ ቆጴሰኒ ወሊንዱበቹዳ ወራንሰም ቢስኔ ወሊናዱበኑ ጀረን ወራንሰም ቢሱፍ ጀች ኡምነሳኒ ጭምሰቹን አከቆጳዋኒስ ዱበተን ሞቱማ ፓርቲን ሳኒ ሃለወን የሮ አማጅረን ገማገሙ ሳከዱበተን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኡመተረሚ ዳጌሲሱዳፍ ኡምናላወጂን ወልገርጋሩዳን ሆጀ ተማጅራ ጀረኒ ሞቱማ ኤርትራ ሞቱማ ፌደራላ ኢትዮጵያ ወሊን ወልገርጋሩዳን ኡመተ ትግራይ ሌሉፍ አከቆጳዋ ጅረን ቲፕሰን ሞቱማ ኤርትራ ኡምኖተ ብሊሱማ ኤርትራ እንደገረ ወጂን ወሊቱምሱን ኡመተ ትግራይ ከብሊሱማ ኤርትራፍ ቀብሳ ያሌሉፍ ከሮጀታ ጅሩተው ኡመን ኤርትራፍ ራያ ወራና ኤርትራ ወበቹ ቀባ ጅረን ዶክተር ደብረጽዮን ሃለ የሮማ ኢትዮጵያ ከሰት ዴማ ጅሩ አዋስነ ዱኛ ኮበቱ ደደብሰኒ በረይሱ ሳኒ ኤረኒ ዴኛ ከነሞ አዋዝነ ዱኛ ረኮ ጅሩ ፍሩፍ ወጀቹ ደደቡ ሳቲን ዮብ የትከ ሰት ረኮኑ መመ አከት ጋፈተ መሳፉደቱ በክስስ ነጅ ራጀደን ሙሚች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አማንዱረ ጋፊው ደቢ አፋን ትግሬን ከነኒን ኡመተ ትግራይ ወራኑፍ ከሮራ ቀብዱ ጀደመኔና ጋፈተመን ኩን አሳው መራቱማቲ ሞቱማ ፌደራላ ሰበባት ኡመተ ሳወራኑፍን ቀቡ ጀደኒ ፉደተመ ዶርከተኒ ቱረንጀቹዳን ሙሉጌታስ ባሃ መቀሌ ድረገባሴ
ቪአይፋን ኦሮሞ ሜትር ባንድ ዲዳሚ ለማዲ ዲዳሚ ሻኒ ሰዶ ሚቶክራፊ ናይል ሳት ረጃቀሱ ጅርተኒ ኩፒያ ማንተን ጀቀሱ ጅርተን ተና አልካን ሳት አፉራለቲ ራዶኒ አሃዱ ኤፍኤም ሰገልተሚ አፉር ቀብጤ ሰዲረ ትሪሰኒ ዲያቢያኒ አቺራለ ጀቀሱ ለንዴታን አሜሪካን ፍላኖት ጅርት ና ሚሊዮን ዱባይ ፍላቴለ ፍላኖን ጉዶ ናሞ ቦርጃል ቀብት እነት ሟቹ ፍዴም ኮፔንጀት ማንፈቃት ሚሼል ኩዊን እት ንወርገ ጃላነ ነት
ፍላኖን ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጉያን ቶኮ ለፋፌት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ፊ ዶርጎማን ሳኒ ኢታና ፕሬዚዳንት ኢንዱራኒ ጆ ባይደን ማሊፍ ፕሬዚዳንት ታኒ ወጎቲ ዱፋን አርፈኒ ዋጅራ ዋይት ሃውስ ቀበቹ አከፈደን ኡመተ ሰገሌ ሳኒ ከኑፍ ኢብሳቱረን ነሞን ጉያ ፍላኖ ጀቹን ክብጣተ ቦሪ ያዶ ወረረ ዱኩበ ኮቪድ 19 ራካውዳን ከለቲ ነርገመኒ ሰገሌ ከኑ ላታ እንጀድ ዋንጉዳ ሂምቤ ከሚንጅሩ ሰበቢንሳ ዱኩቢኩን ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ነሞተ ኩመ ዲበለማፍ ኩመ ሶዶመ ጫላ ገላፈቴ ፕሮጀክቲን ፍላኖ ከዩናይትድ ስቴትስ አከጀዱት ነሞን ሚሊዮነ ሰገልተሚ ሰዲ ጫላን ሰገሌ ከነኒሩ ዮካን ፍለተኒ ጅረን ለኮፍሲኩን ነሞተ ወሊ ገላን ወጋ ፉርዱረ ጀቹን በረኩመ ለማፍ ኩደጃ ሰገሌ ከኑፍ ባን ዲበከሳ ሀርክ ጃተሚ ቶርበታኤር ዱል ገም ለመንገገሰን እንጅፈቹፍ ከራንጅ ራጀድ ጄሰን ሚለር ዱለ ገመ ወረ ሪፐብሊካኒ እንገገፈሙፍ ጎርሰ ገሜሳ አከሳንጀደኒት ትራምፕ ማዴ ደገርቶተሳ በበልሴጅራ ኬሱማ ዲሮተ ጉራቻታአኒፍ ነሞተ ስፓኒሺፍ ኩታሌ ዱራን ማዴ ጀባ ዴሞክራቶታታ አንኬሰት ጀዱ
The entire electorate has shifted. The coalition
Gutumma biyettike sat kannen sagale kennan yada saniji jiraniru marsa amma kanatti walta insijiru adda ergabar 1972 as party republicano ta kesat injifate kanimben kutam Minnesota engaddakan kutalen yada jijiru sanin yada usani ipsan jedan demokraton nakka jedan ittimmo jijjirama jiruun milkaayinan jifannoo arganneerraa jedhu kutaaleen kan rippaabilikaanotaa turan amma falmisiisoo ta'anii jiruu jedhan gama deemokiraatotaarraa pireezidaantummaadhaaf akkasumas ittaanaa pireezidaantummaaf kan dorgoman Baidenif Senator Kamala Harris dhiyeenya kana kutaa Texas, Georgia fi Iowa daawwatanii jiran. Kutaaleen kun sadan bara 2016 keessa Trumpiin deeggaraa turan. Duula paartiin Baayden gaggeessuuf gorsituu gameettii kata'an Aniita Addan akka jedhanitti uummanni jijjiiramaa arguu waan fedheef hedduminni lakkoofsi namoota sagalee kennuuf ba'anii kan ammaan dura argamee hin beekne ta'uuf jiraa jedhu.
But if you look at the enormous enthusiasm that we've seen in the early
lakkoofsa namoota guyyaan filannoo ituu hin ga'iin dursanii sagalee kennanii yoo laalle isaan maan dura ture mara ni caala. Uummanni sagalee kennaa jira. Jijjiirama waan barbaadaniif guyyaa filannoo borii kana hedduminaan ba'anii sagalees kennuu malu jedhaniiru. Guyyaa filannoo pirezidaantummaa kibxata borii kana booda bayiin filmaatichaa yoom akka labsamu hin beekamin jira. Kanaaf jecha kanneen sagalee kennan marti ba'ii filannoo kana baruuf eeguu qabu.
Viofan Oromoo caqasuun jirtan.
Universal Periodic Review yookaan UPR jechuun deemsa addaa kan biyyoonni miseensa tokkummaa mootummootaa ta'an 193 dadhabaas haa ta'an humna qabees galmeen qabiinsa mirga dhala namaa qaban itti qoratamudha. Deemsi kun ega bara 2008 gaggeeffamuu jalqabe as biyyoonni martinuu yeroo lama irratti hirmaatanii jiru. Amma immoo yeroo sadaffaaf galmeen qaban xiinxalamaa jira. UPR milkaa'ina argate keessaa tokko kanneen irratti hirmaatan 100% guutuu ta'uusaati. Kaawunsiliin mirga dhala namaaf dubbii himaa akka ta'an Roonaaldoo Goomesh akka jedhanitti xiinxalli kun biyyoonni gama kabajamuu mirga dhala namaan tarkaanfii fudhatan calaqqisa. Biyyoonni hangi tokko dhiittaa mirga namoomaa jabaa geessisan isa jedhu irratti kan walii galan Goomesh kan guutummaattis kabajan hin jiranii jedhaniiru. Hundumtuu dhimmootii fooyyeffamuu qaban qabu. Dhimmi kabajamuu mirgi dhala namaa kun dhugumaan akkuma ilaalcha mootummaa biyya sanaatti ilaalama waan ta'eef jechuun VOA'tti man.
If by chance they don't address their own issues
akka carraa ta'ee dhimma isaanii karaa dhugaan hin dhiyeessine taanaan mootummoonni dhimmi kun ilaalcha akka itti kennamu fedhan immoo jiru. Carraa karaa xiinxala gaggeeffamuu yookaan UPR qaban hin dhaban. Garuu dhiittaa mirga namoomaa geessisan yookaan geessisan jedhamee irratti dhiyaateen fudhatan. Akka biyya miseensa taate tokkotti immoo xaxaa hojjetan kamiyyuu jalaa miliquu akka hin dandeenye ibsuun fedhaa jedhaniiru. Goomesh akka dubbatanitti deemsa kana keessaa waan gaarii hedduutu argame. Xiinxala gaggeeffame kanarratti yaada dhiyaate mootummoonni hojiirra oolchuu isaaniitiin uummanni bu'aa lafti itti argate jiraa jedhan biyya doofummaan itti guddate hangi tokko akkuma jiru amantii namoonni lakkoofsaan xinnoo ta'an hordofan heera keessa galfamee lafti itti kabajame immoo jira. Kana malees haalli mana hidhaa keessaa kan itti fooyya'es jiraa jedhan. United States kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa keessaa barcuma qabdu dhiiftus waa'ee xiinxala yookaan UPR kana keessatti qooda fudhattee jirti. Kanaaf roobii fuullee keenyaa sadaasa 4 bara 2020 United States irratti xiinxalli gaggeeffamuuf jiraa jedhan. Gabaasaalee uummataaf ifa ta'an keessaa xiinxala kanarratti waa'ee lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabanii waa'ee loogii sanyii gara jabina poolisootaa dhimmootii irratti xiinxalli gaggeeffamu ta'u keessaa ta'u sitti muun fedhaa jedhan. Dhimmootiin biraa jedhan Goomesh haala godaantota United States keessaa irrattis ni dubbatama. Sababa weerara vaayirasii koroonaaf jecha hirmaattonni harka caalaan fageenya kan akka Waashintan irraa dhugaa ba'uuf jiruu jedhaniiru.
Tarratanuma nagaa keessi nu bula nagaa jenna nagaa ansoraa lakaa'ee sagantaa faana maratee ta'an.